DJ Lexi Kenya,
the Street King.
It's the party weekend on Cutro Radio with Cutro Entertainment DJs.
Drinks na madem, I want to slide to come my DM. To be tough, come on, let's go. My body like a caterpillar. You like the way me look, me at the fashion killer. Inna the party, finna get naughty, finna get lit up. We hotter than red inna the tenement.
Music.
It's the party weekend on Qdro Radio with Qdro Entertainment DJs.
Nilikuwa 5 years hapo kejani na brother. Nikuchukua nikakungiza kwa jeb. Nikakusikizia nikasema we ni noma, neza kana wewe. Ebu songa neza cheza na wewe. Yenyo yote uchafikiria ukikatika mina kunganishia. Umepona saiti sikizie mashini.
Never turn the lights. I know you love me, and the love is.
Ooh.
ni bafu wakitaka watake game yangu ni shafu Shika glasi, weka barafu Shika glasi, weka barafu Shika glasi, shika glasi Shika glasi, weka barafu Mimi na kinywa jenua kwenye mashavu Leo ni leo msema kesho ni bafu Shika glasi, weka barafu Mimi na kinywa jenua kwenye mashavu Kwenye mashavu Shika glasi, weka barafu Mimi na kinywa jenua kwenye mashavu Leo ni leo msema kesho ni bafu Wakitaka watake game yangu ni chafu Shika glasi, weka barafu Mimi na kinywa jenua kwenye mashavu Leo ni leo msema kesho ni bafu Wakitaka watake game yangu ni chafu The mic is in my hand, na mfukoni na pachu My name kibao jamaa leo na kwachu Si kama kawaida kwa wengine ni jabu Swahili kitambaye wote wanifahamu Na kama hawelewi shika kamu sibabu Siyo kofesa sikine kiswahili ni tabu But weka piti basi weka ni damu Wewelewe kima ana na welewe sababu Ya msani wenye makini timamu Kwa mamu, mamu, mamu
Si, si, niyo letu pati Pati midi boys again Rashida and Nancy, eh? See me whining. Hold on, not talking in bottles. Eh, eh, say, I like to party. We Shakira and Beyonce from Miami. Eh, 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 I like to chill. Chilling with Duse and Jay-Z. Jump, oh, hold on, when the music come up, put it down on myself. We are raving up.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen Pore kwa kuchelewa, sunajua foren Na wapa vidonge kutuliza komplain Kichwa, sijabeba kama pambo Akili, nimetega kwenye chambo Fulu, chaji na fulu bando 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 Nimetega kwenye chambo Fulu, chaji na fulu bando
Mini Babaya
DJ Laxi Kenya Twenda Kazi
Ladies and gentlemen, you are now rocking with Jutro DJs. It's party time.
It's the party weekend on Jutro Radio with Jutro Entertainment DJs.
DJ Laxi Kenya,
the Street King.